tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde talatare noge e joy lewru octobre jena yamde sokki do radio dande douance o do wattu goto wodi e nyoro mongo e mangal mudo se grabo competitive de tawayde wiide demangal gasi tan hikkano ko noddirteede kita kanye e bankasi wattu jono be bi poli kanye fa yotto gidan torribe tol sande be ngadi noddango fewde e lamo nyaloma noke e nay lewru octobre won nyaloma keje nado federation zininde be ngari leleji meden di hottu jona kila jamar ndan fecci sanne no golleji mabbe di ngori sentilike ndiana fa no kono dirter segu kambe gollobe le comatex wonbe tobe cangal ko usine o udda ko warta e duubi didi nyaloma hande hottu jona be bebe gikkini gikke lobbo fa usine o utte wobbe do quality wiide wala fu ko gikkini do hen kasen di wonno sembe kabaruji dum joggino do betande be bismillah mo don e hetade Umar way galo jodi do mikoroji di do kanko no dirte no humu jire won to buggi jamde to le lamu kita kanya fa njottu alle lamu bankasi tayri wiide demangal gasi ton wottu jono jamaada no wemba sande ko nayri bangal poli kanya fa yottu gildino be kolitiri wiide be bi di do kasaraji do an way latade le ko warta ko kutteji mawdi yotto ko nayri bangal demale de do nokkule be ngadi no dango fewte lamu fa kebe famtare kedde Mamadou Sama Seko e Fatoumata Mayiga
hikka mi ngadi kettallaw ka galle de ngada kettallaw ton wadi bonan
ana hewi ndemobe kinibe kettal gilayonali yohonani kanko Abdoulaye Togo to bankas o wetike bonandaji poli ele gese nyamridi nonaka non dun to kita zumana tunkara yo joko horejo chambre d'agriculture kita holti wiide ko donta bangal kettal hikka 2022-2023 yama wasa hebede kitatun
dun wadi bonande mawdo haabo gangaje kanye polle de fu bonnam handan ko min dardino le lamu kita dun wawa wadede kasi sabu poli di bonni fu
Allah tugu yo horejo kabar demal to bankas holti wiide dabre fuf be ngala bangal hadde bonandaji poli di sabu ti ala ngoduka gilla hitan 2008
poli di ame wakati mun en joni ille le hitande 2008 fa do gonden na do di kebanaka safare fu bonande majji fanda mi de mbay wiide hikka dum satti mawnude
so to bankas ton no gese nyamri dina wu jukiti bonede wonade dido poli di to kita e wi arribe kabar demal joda halaji na gundi hakuni mabbe hejabe lamu jalla hebani kabar mudun dabare
dido kabaruji farma hebe do bema me andeto do page Facebook e compte Twitter Studio Tamani fahnden keddoto nokko noddirteede kiita wiama sukaabe jukol wonbe tombe be ngadi ton botuma be wattu jona faabe tottindira do en hakkilaji be cakko wakkati fuko attaque ma ngay di ngatta hakkunde bamako kanye e kiita e be gonde tottindira do en hakkilaji wakkande be gadano o do botundirdo pelle societe civile fa yotto yimbe landambe kabaru dina fu an gonno ton mititeden wiide hakkunde kiita kanye bamako attaque ma ngaji kewdi ngadi le lewru octobre dum kambe dum won armo le communiquer mabbe mabbe kolliti widobe bi hono gube de be noddere terroriste en be ko yar chapantoto go kanye be karbi yonkiji mudo be bi chapan en joyon do kanye ngono natube juude wattu jono sikkita be an gondi e landede barhu do ngadi le hen dido imadaray be bi be ngadi dum bamde jetti lewru octobre yottade le noka go lewru octobre do fedde no dirte etamazor wonde leleedi meedin dibe bile noga e go lewru octobre jabbi non dun nokkule didi de katiba masina jey be bonni le nokko no dirte da mafune kanye e jara kongo ilum le lamu tominya region 5 be bibe mari ton yimbe le didon be bonni ton kaki du le sappo e go lewru octobre jabbi non du bandiji be bi be karbi yonkiji muude hakkun datul bomoko kanye e kayi bandi joy keddi le hen didon wobe kasen nati juude fa handen fama be bi imma daraji mabbe dibe ngadi bamde le jetti yottade le noga e go lewru octobre ndu be noddirte terroriste be bi bari sappo go muudu en chapande nayo en joyon du nati juude le sa halidi malindi du be bi sappo go be bari ton le sappo go lewru octobre jabbi non du hakkunde gawo kanye lab zanga bete altiner ne nokku noddirte tesit nokku an wuli arum noddirte fama o be bi pewti ton e gube de be noddirte terroriste be bomboje be bi paddi le o do nokku micciten wille on do wattu fur yimbe wonbe le gellelengel noddirte seyna irum le commune en songo ana gondi yoppude nokkule muudo en de taggal ko gubi jaadin ko beden bi be joppade do nokkule ko yaawi en kalan kabar nation jini nyaloma be keejinaade le adnar ndu fu en biyen yodun kenyen dum yambina noga en lewru october yabbe non du ilitaane 2013 be jotti le leedi meden di be bi ko ni imadraaji ma faab jotto yel hono jam e dejjer hani wartirde le nokko wattu juna kila jamar ne ana fetti san hono golleji mabbe di gorgino fa kebe famtar kedde momodou sabasiku
diwde sahal yottaade baleri fangude wudundu e bamako wattu mo jogabe nan jetta minisma wobbe kay gondaka e kawar mabbe
wargo minisma leedi malni wala fuko nafi ninke midi yelo jaati handen e witta min seguga wonmi ngami jabne wittugol minisma yude leedi malni aran don don gollano no wodiri ga nyalana handen hunde fume fami golleji mabbe ninke midi tijji ben han holude amen hudu won daroga mabbe li raison bajangara do golleji mari wadirta kana wodiri
wi dunke en kabar denagu du sabita ka muya malin ko be hewbe na metta e kabar minisma ka non hakilo be do honjotobe hotugol golirande na hani landinede tafun kedanna fuseni gindo dunke kabar denagu
ba haluru menni lam ko be leedi malle ana hani wattude habile sanne do golleji minisma ga dudu wawa yehude son warani kambe be holla darorgam mebbe kambe wonko han tawede handen yimbe andube darorgam minisma leedi malle il lamdi be hani wadde dum son wala kambe fe goto wawa wadde il lamdi
micitne video nyande noga in 9 october 1945 sariaji nations uni fudama gollede
en jaram fa nokko no dirtel sigaso wotto jono sukab jokol wombe tom wiyama be gonde watton botu fa pammine ko nayri bangal dati politique kanyen dati sariaji no hulitira wudle o do nokko wondube lennade o do botu yo leddi ndib no dirtel nerlande be gonde waddi do imadraji fewdo e zinisi gondo nokko no dirtel sigaso on sen yuri sigaso en gardan fa segudo be kolitide fedde koma texinde mande fu han bantude golleji mudun micciteden wiide o do usine deriki to an buri duubi didi nyaloma hande o gollobe tom be don buri yimbel ujnere temede jagom yo joy en galleji kanye ko nande mudum so tam wan gikini gikke lobbo wobbe kay ko litti wiide ko la kel easy non utta kasen fa kedo fam tar fande kedde mamoudou samasiku
tiagal ko nyamale mabbe njoba yimbe segu ana kaabi commentex bamte golle mum so yowabe ana koli golle o bamtete wongom e sikki sakka
minge sum lamdama wi golle commentex fuditinto mi way halde jaati wala gonga sabi minge mi andi wala funo do fuddire joni minge mi tiji golle ma fuddade sabi be waybe yube kalsi kiddon fuddo damudum koyta sanne fe golal commentex fuditinto sabi lamu ana wonde e fiddi dabri
abdullah jakite secrétaire gollirde commentex mo holli si wiide an hani ko sariyaji di batte le gollirde nde
la reprise de la
fuddade golal commentex mi wawa halde wada hande mi wawa halde wada jangon sabi torraji mun don ana satti san watti fulam ana gendade kabaru ju mudum huna fu billata ko huna fu gasay tofon
réellement ça ne va pas
secrétaire général do ana hollita kaake gollirdi ana kani jo inede kero den abdullah jakite
fanden koma taxi golle mudu futtade do yafa san go mudum beda hani yewtinde kulleji kewdi sabi meda nyaka kaaki gollirdi handen soni koma taxi futta golle sona kaaki kes tewte
moderne
ko commentex darni golle dum sabi binitti dalaji kewdi dow yimbe segu dum wani ko mohammed sisse hebi ni studio tamani yude segu
on kibi famu yudum fotumata mayiga kanye sita sidibe non wattu jone kala hono kabar ko min dirta do zoom amen ko min juttiki wattu jono do mobilaji kanye moto ngaji dogata so nati ley circulation ngay di so bihi messi dum won dombi di tan yo joyen moto ngaji be non sabide kanye chorchortata e mobilaji di so ado hono johobe le mobilaji be jati sabi kanye do njihi nokku do way yeltirede fu natal njalta do so no dire messi on wori sita sidi be
Nibi yogabe Messi ana fakintina domuru e gonga ko do labi din dogona do motoji din wongo noddirte Messi yogabe jati ana noddirabe domi watti so mobilaji ana heedo labi din jomirabe motoji di tewtam no jabbirso do sabi so bam ko kobe ana noddirabe Messi ga honabe jabbirso feso labi ana heewi mobilaji be tewtam no jabbirso akune mobilaji din yaade do wongo sabi so noddire domuru sabi ben jabbiro dogona be mobilaji di jungo nyaamo e jungo nano huna wata ko way darundabe do labi din do yo police en ga do tawede fu dogodirgo sedan sedan du ana jogi nafa du ana renta neddo hebdo torraji do labedi fatade masin binade yaade doctoroje homa fu ana hani dogode sedan sedan
sikiraɓe mbiyan ɗo garte haddude beete hande dow kabaruji meɗen ɗi min jooti on kala ɗo mbawɗon tawede le malife malgal muɗum wattu joni min jooti hono heeɗiɓe mi hakkunde konno kañe kuriyen safa jottiɗa e jaama duwaji wala fou jigguitaɓe toon ɗiɗo kabaruji fana mba heɓede dow bema me andi ɗe so gaɗi www.studio.org no noddi oɗo numéro viyamo maire maire 37321 fande fan jeefe nokko no andirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam. Yewtere meɗen beete hannde nde waran yo wat dow kabaru sariyaji leleydi Mali ndi ko heewi Mali koɓɓe kay fo ana gondi e woytare ñalawma hannde no sa yettiki leeɗo sariyaji ɗi tacceteɗo ɓe mbihi sa wala sembe tan na sa wala bawɗe so wala mo annduɗa toon tinnoɗa fat jottoɗa leyɗeɗo nokkule saabi de ko heewi Mali koɓɓe fo wattu joni mbi kolaki kono sariyaji ɗin gurri ɗum e tawede fo woɓɓe kay ko litilile ko sakiti ko ɗum samti seeɗa ila laamu hakkundejo wori leleydi meɗen ndi fa keɓe famtare keɗɗen Mamadou Sama Sy kañe fatumata mayiga ko powni en ɗo him.
Bamako kanye seraji leydi ndi no yimɓe jirata sariya ka ana seedi so wonkoliɓe sariya ka wonɓe kolaki ɗum
min ke miɗe miila to amin kayɗo taƴuga sariyaji ana hani dartade saabu yogaɓe ana udda gayuɓe toñaɓe noon hannden laamu humniɗo taƴida sariyaji ɗi ɓe gollirta gonga no aranno ɓeɗa hani tinnade ɓe gollira no woɗiri minen to amin sigasu ga kabaruji sariyaji ko heewi ana fawido leydi e nannal muɗum ga ko heewi e muɗum sariyaji muɗum ana taƴira no woɗiri
ɗi tiɗallaji fo ana pawi dow gollirɗi laamu o ɗum holliti wiide pôle économique ko o landano le lewru juin belliɗo o Ousmane Faty ana darda ɓiɓɓe Mali fo kolo sariya ka
avoir la solution à cela on vit
heɓude ɗi torraji jogala meɗen wondi e fiide dabireji muɗum jamma ila sugan yalla ɓiɓɓe leydi fo ana heɓa welto honene sari en taƴirtele leydi ni homo fo ana hani hoolade laamu ko taƴoɓe sariya ɗi homo fo ana hani addanede du hono sariyaji leydi wondirin honede hani taƴirede hono kiite hani waɗirede hannden mbiɗa wawi haalde wi kiite fo ko taƴitede leydi ni ana waɗire no woɗiri
occupation exprimée par la population malienne
fedde CNT waɗan haybo no sariyaji ɓamaɗi ɗi batirete Souleymane De hoorejo fedde CNT mo ɓeydi wiide ƴewtugoji waɗan le kasoji ɗi
torraji fo mataɗi to ɓiɓɓe leydi malni banggal taƴugo sariyaji ɗi laamu koɓe assemblée o ana hani jantudede muɗum meɗe wondi e fiide dabriji yaade ƴeewya honene sariyaji taƴirte le nokkulɗe fo fayottade hono yimɓe nangueteɓe udde fandene kiitim en taƴede min nara honoɓe jogira jungo laamu o honene ɓe wonirile kasogaji ɗi somi tawi ɓeɗe torra sanne meɗe wawi tongude gouvernement leydi nin yalla ɓe bada haqqeji bani adama dow haalaɗi neɗɗo fo uddaɗo dimago muɗum ɗo hana bonnede le uddego muɗum
de sariya Mali waɗan balligu no ɓiɓɓe Mali fo keɓirta hakkeji mum e anda golleji ɗi kani wande Ismaila Yoro Dikko hoorejo fedde nde ɓeydi ɗo jande waɗe le suudu sariya
il faut que les gens se disent une chose pas de démocratie sans justice
yimɓe ana hani andude hunde wotere laamu démocratie ɗum woni laamu potal haala muɗum wawa haalede fey soni walani sariya dartiɗo saabi taƴugon kiite ɗum woni laamu sagatirejo ɓeɗa hani ɓamde maystranku taƴoɓe kiite ko heewi gouvernement nde tinno kasi jangguinaɓe yalla ɓe anta sariyaji leydi ni min ke mbiɗe tiggui soni maystran en ko heewi ɓamama kiite en ko heewi muɗum taƴirte no woɗiri UC en ndu ana hani ɓamede kasine wattode griffi en e golleji taƴugon kiitede saabi so kiite taƴiraka no woɗiri wala fono leydi hunciorta yaade yesso saabi deƴƴere wala nokku fo hannden le leydi malni sa ƴeewi hannden malni koɓe ko heewi analle caggal leydi ɓe won jowle fa heewi koɓe wawa naddude ɓe wara ɓe gollira leydi meɗen ndi saabe sariyaji
walamamoudou kasongue ministre kumuninɗo sariyaji holliti wiide sariyaji ɗi ana kani huncenede hoore fa sariya tacce no woɗiri ley leydi ndi ɗum mo haalino le lewru utu mellinonu ndu nde sariyaji ɗi joƴƴinete no homo fo heɓirta hakke mum ley sariya